fa alia le malo se tete I Vito Ria se fuafuanga tu uina I le palemene se tulafono tau fa ofi I le tausanga fou. E alua ia I le tulafono le faamutaina o le ola o se tangata ua ui sona ngase ngase le voluntary euthanasia. E au maia le nei fa alinga le malo se tete o Vito Ria ai o le masina na te nei na faia ina I le palemene se tete o South Australia le tulafono fa penei le voluntary euthanasia. Na o le tasi le pālota na le sao e le tūlafono I le pālemene o South Australia. Ai Vito Ria na sao noa le pālemene se tete le Premier Daniel Andrews, o le atu ufa atasi se komiti o tangata iei to mai fa apitoa e pei o loia fō mai masui o isi fa ala potopotonga. E fesoswani I le malo I le fausia ina o se tūlafono mo le faamuta ina o le ola o se tangata ua uiso na ngase ngase ma ua mafatia ma tinga ina. Na sau no foi Daniel Andrews, o le atu I le saolotonga o sui, le itu e pālota I ai. Ai lona manatu, ua tatau ona iei se avanoa, e fai ai e se tangata ua mafatia mati ngā ina, se filifilinga I lona I unga.
As good as the care is provided in so many different settings, it's not the answer for everyone. There is a small number of people who are denied the choice that they would seek to legitimately make. Conscious of the consequences, surrounded by loved ones, empowered, given options and choices, given control over those final moments of their life.
E se le tūlanga na iei le Premier Daniel Andrews I le mata upule nei, ae na ia faaalia na toe suirona manatu I le ioe, I na ua ia moli mawina le tinga I na olona ta maa,
It is fair to say that my views on these matters have changed. And this debate's not about me, it's not about my story. My vote is about my story though, my individual vote in this.
Na saunua fo ili ministaro so I fua malolo ina I Victoria Jill Hennessy e yailo na talitonunga o le a langolongo ina malosi e tangata lautele I Victoria se tulafono. More voluntary euthanasia.
I don't think this is a left versus right issue. I don't think it's a matter of ideology. I genuinely think it is about people having dignity at the end of their lives.
Ele o langolongo ina le taitai o le tūanga I Victoria Matthew Guy le tulafono le voluntary euthanasia po o le filifilinga a se tangata e whaamuta ai lona ola o na ua uiso na ngase ngase mati ngā ina. Peita ina ia sa unoa, o le atu ule sa lotonga I sui ora na vayanga wha upu fai, e palo tai le tangata I lona langona ma lona manatu fai talia.
I won't be lobbying any of my MPs, I'll leave it up to them and their conscience.
O lo o te te ele wha lapo tupotonga le Right to Life Australia, I se tu lafono I wha amutai le olo se tangata ua wiso na ngase ngase. Na sa unoa le wha tonu le wha lapo tupotonga Margaret Teich, e yeilona papolenga, A pāsia se tū lafono whapenei I se se tete po se territory e whaingofie o na sasolo atu ai I le atunu u atoa.
Cross the line and you give to a certain group of people in the community the power to kill others, you will find the category of killable patients will gradually escalate.